It's time for my sister music, baby.
MJ Records.
Bad morning, I love you.
That's a chop. That's a chop.
Oh, yeah.
Machozi kila kona
sina wa kuyafuta.
Nataka nini nikupe, mradi usinitupe.
Oh mama mama we,
moyo nipo mweupe, njo nigande kama kupe.
Oh mama mama we,
nataka tuishi peace, nataka sina mane, tukomeshe wami paka situfanane. Yani mina we, yani mina we,
kama embe za kibanda.
Yani mina we, yani mina we, kama pepo na kishada. Tunashikana mitaani wanabishana kwamba mimi na wewe tutasikana, japo kipato kidogo emburizi kama amilu. Amilu. Nataka tuishi peace, nataka sina mane, tukomeshe wabi paka situfanane. Yani mina we, yani mina we,
kama embe za kibanda.
Yani mina we, yani mina we, kama pepo na kishada.
Pressure,
come on,
in a guitar,
pressure,
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 come on, in a guitar,
oh.